ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde aljumare nogay e ɗiɗi lewru avril hitande 2016 ndena yamde sokirdu studio tamani. Miɗen tawa ene maison de la presse ɗo Bamako ɗo jettinono ɗo kabaruji ɗi yumor waygalo sakiraɓe o compititi wide guɓal noddirtegal ansar dingal ɓe kolliti wide kamɓe cuuti yimɓele tato CICR ɓe le saha leydi meɗen ndi ɗo yontere ƴaɓɓinonde le majju ɓe kolliti wide so neɗɗo maɓɓe goto gonɗo e junggo barkane o yoppitaka tan ɓe joppititta ɓe ɗo yimɓele tato kamɓe yimɓele CICR ɓe gonɓe le leydi meɗen ndi ɓe kollitiɗe ɓe nani oɗo kabaru ka yimɓele jaɗoɓe kabaruji ɓe ɓe nari ɓe kollitiwide radio ji kañum e téléji ɓe nani ɗiɗo kabaruji ɗum e tawede fo ɓe kollitiɗe wakkati joni ɓe gondi e noddude le saha leydi meɗen ndi fa ɓe keɓano yimɓele maɓɓe kane yoppitirede walde nde ɓe noddirta CSTM de keña ɓe gaɗi majjere maɓɓe ɗo Bamako ɗo le majjum ɓe kolliti metti maɓɓe wakkati joni ko laamu o huncana himmeji maɓɓe ɗi hoore ko ɓele gonɓe nokku noddirteɗo sanaman dugu kañe sawo hollitama wiyedeli laamu sego wakkati joni o ɓe puɗɗi toon ɗum wonno murtere maɓɓe ila leyi altinere ƴaɓɓinonde le majjum ɓe kolliti wiide guese maɓɓe ɗe ɓe ndemata kañum en corra ɗum wono neɗɗo goto kumminiɗo kabaru keɓe le leydi meɗen ndi sikiraɓe ɗi wono sembe kabaruji ɗumin jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade hollitinde wiide guɓal noddirtirtongal ansar dinngal ɓe mbi kamɓe cuuti yimɓele tato CICR ɓe le saha leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide gol ɗo suutugoldu waɗino ɗum won leyi yontere ƴaɓɓinonde le leydi meɗen ndi wattu joni o ɓe kolliti wiide so neɗɗo maɓɓe goto gonɗo e juuɗe barkane o yoppitaka tan kamɓe duɓe gana joppitoɓe ɓeɗo yimɓele fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Samaseku
AFP Bamako holliti wiide Nouruddin Ag Mohamed mo ansar din holliti wiide fedde makko yoppitan golloɓe CICR taton ɓe so neɗɗo maɓɓe goto guide mo soras en fedde barkane mo leydi France nangui yoppitama kanko goto e horeɓe fedde ansardine o indi joomu jaati miyatten Ag Mouyaris woni inde makko ko AFP landi heƴaɗo CICR gonɗo Genève banggal majjum o holliti wiide tarku fuf yottaki ɓe tafun ka kanko e kinniɓe ɗum ton ɓe ana martodir kumpa ñande altinere nde e ley humpitali CICR holliti wiide kabaru golloɓe makko taton nelaɓe yaade Abbey Bara ɗo sahal kidal majjirimo gilla ñande asawere nde fa hande ɗum ɓe anda ko sawimbini nangugol maɓɓe golloɓe ɓe yo nayon wonno CICR holliti wiide goto e maɓɓe ka yoppitama jamma sappo e jeegon lewru avril nde ɓe mbaloyi ley nokku ɗo sorras en fedde barkane jiltoyi ɗo woni ɗoɓe nangui guidde maɓɓe o
ɓe kolliti wiide ɗum walde CICR nde ɓe mbi kamɓe koɓeɓe ka ansar din noddayɓe tafen ka ɓe nani ɗiɗo kabaruji ɗum wonon yimɓele journaliste en kañe fa yettoyodele radio ji kañe téléji le majju ɓe nani ɗiɗo kabaruji ɗum e tawede fo ɓe kolliti wiide wakkati joni ɓe gondi e noddude le saha leydi meɗen ɗi fa ɓe keɓa toon kabaruji wattu joni ono yimɓele maɓɓe kane yoppirede no yawiri keɗe kanko noddirteɗo Valérie Mbaw a nana o ko haali dow yo jeeɗo kabaruji walde CICR nde ɗo foccitago Mouhamadou Samaseku
de gollidimɓe amen majjuɓe min kaldi e yimɓele ɓe anduɗen les sahaji Mali hono daraniɓe kabaru dina kañe mangalla paɗe le leydi meɗen ndi e leydi goɗɗe mi noddiɓe noɓe mballirtami andude to gollidimɓe amen goni kañe noɓe joppirte on indiki gaɗuɓe golle o mi nani haala mu e dokkoɓe kabaruji e wi CICR nanguɓe ɓe wala fuu koɓe landi men tafu miɗo wondi e kaldal e nokkulele fuu min gaɗan ɗum komin mbawi yalla ɓe joppite CICR yo gollirde daraniɗo kabaru neɗɗaku mi mulatatako e golleji ɗi woɓɓe gaɗataɗi fawarɗe golleji guɓɓe ɗikkaɓore
sikiraɓe o acca hakke yo ɗum mumini sende bunoɗo mbawi nettiri mijoji moɗo hello amen bemal annde ngal mi noddirta phase Facebook ngal walde humininde fa ɓiɓɓe Mali fu nara damal gotel jeltira damal gotel ɓe kolliti wiide fa hande ɓe puɗɗay ɗum no honjade no bonanda ɗi gaɗirle saha leydi meɗen ndi ɓe kokki ɗiɗo kabaruji keña koɓe jiduno e journaliste en ɓe ko le majjunduɓe kollitiɗe wakkati joni ɓe puɗɗi honjugol fa ɓe ƴeya yallah hono ɓe kani famirde hono bonandaji gaɗaɓe fewde e rewɓe le saha leydi meɗen ndi fa yettoyo e suutugol ɓiɓɓe adamaen kañe bonandaji goɗɗi kase gaɗuɗi wakkati nde tiɗ ala ɗi gonno le leydi meɗen ndi keɗe kanko noddirteɗo Ousmane Oumarou Sidy Bo yo hoorejo nde ɗo walde ko haali do hen do faccitago Mouhamadou Samaseku
pour le moment n'a pas commencé
wakkati joni o kay horgol ngol jaati ka fuɗɗali tafun ka golleji gollonoɓe ko hemum ɓe kolliti wiide sittorraji kewɗi ana woodi masimbinali cuutali samgol dow rewɓe e tetugol jawle yimɓe e kañe bonandaji kewɗi goɗɗi sifa torraji goɗuɗi ley hono ɗiɗo basiji immaɗe fedde amen nde ana kewi min gaɗan horgol dow torraji muɗi banggal hakkeji ɓiɓɓe adama i faɓade ɗum dabareji keɓete e majji e kañe no dabareji keɓete ɗe basiji goɗɗi nder leydi Mali hono baasi kabaru leydi e baasi gartugol laamu sifa hono ni ɓeydorade faamu banggal basiji sahal leydi ndi salla hono majji ana haaɗe e ley ko warata
de ce conflit là
be kolliti don waldi noddirten systeme wonde le leedi meden di kenya be ngadi majjere mabbe do bomako do le majjube kolli metti mabbe watkati jono ko laamo huncay nay hore himmeji mabbe di non gorrino be kolliti wi du sa jewi yimbe le jobetebe le leedi meden di wakkar jonan tampi sanne be laamo o do reway dum wono no sariyaaji kandi reway le leedi meden di fa yotto wattu jono do be kolliti metti mabbe yimbe le wobbe anton do won joppiraabe ni tan le damaaje meden de kede kanko do won horeejo walde systeme de ko haali do hendo fo
ko min jinni tawi hande den ak warti e mali o himbe joodi haldi hawri e kulle yidi fu yalla menon do gollobbe golle jemde an yarde yeso ko min tekiti joni mali fe kallete do wonmo wala wana lamo wana bangeji goddi mo dartuda ayyeta dum wala fa mi ya joton kande min hay leedi le wa ju inirede tawi an lamo ana woni anda ko mo hallete dum min dardino gilla arande men e gouvernement men joddo men kalle parce que sayi ceggal kudeta gaddo hitana mudun de fa hikka Allah walli en kebi en gadi woti en ju ini yimbe be wadi engagé wi kany ana way marde leedi de Allah walli be dum hokki be leedi so ben wari majji e yesama majjiri en fu en anda fu do nyirte e anda ko be golloto hay nyande fu be den nana bonnalaji kewdu du yeltoto hunde bonnama gade hunde bonna ko gartada fu haybata lawol mudun law min mila dum wana golle lobbu sabi dum ceggal min darti e mabbe min joodo min kalla be caliki be jaabaaki hande fajiri min jelti famin kolna be no leedi ndi marrani wana no min kam min miliri
dum won yimbe le gombe nokku noddirteedo sanaman dugu kanye sa woli lamu sego hulita wede wakkati jono be puddi ton majere mabbe le majjundube ko liti wiide metti mabbe wattu jono leedele mabbe debbe demata ton won gese mabbe debbe bi sorama neddo goto le leedi med indi kumini do kabaru kebe le majjube ko liti sa jeewi deedo nokkuule ana foti hectare ngaji chapande chapande fu hokkama neddo goto be biidu sa jeewi deedo gese ile mamira mabbe be tawri so be demade deedo gese kede kanko noddirteedo faseri traware o kanko landini deedo majere ko hali do hen do foti tango muhammad do samasiku
la population de Sanamandou
yimbele gure Sanamandou e saw e fabatobe ben hono coupon fedde remobe office Niger fedde Afrique Europe Interact e fedde 62 samanyata woni landini be majere jonde nokku goto de andaka do haadi hollude metti mabbe fedde e Modibo GDCM bangal tetugol leedi ndema gure Sanamandou e saw leedi ndema fufbe kadora kase hikka watta duubi jegom ko yimbele gure didde ndari no hewtirta fimun en kafa goto e hejaabe lambe huntanali be hore fuf modibo be jinganta kambar dun be bammi anniya wadde de do majere jonde nokku goto faande dum hebana dabere hantide sala gure sanaman bubu e saw an hewta leedi ndema mun
ton be sanaman dubu e saw
kanko codu de do nokkule wakandi min noddimo de wala fu ko jabi haldile o do kabaru wattu joni o sekira bo litindi wi don yimbe la kollitimbe wiide fa hande an tawde horejo leedi kiddo dum won kanko noddirte Amadou Toumani tirobe kollitibe ngadi kawrital mabbe le alal bar jabbe non de do bomako do be jiide dum won yimbe njado be kabaruji be le majjumbe kollitidi wakati joni dabareji an kani fiyede fa dia yello hono attiti hani wirfitrade le leedi meden di keda kanko noddirte Amadou Koyta yo kanko no horejo parti mom noddirte socialiste ko hali do hen o wisaaji wakati joni dabareji an kani fiyede fa dia yello hono o do horejo leedi kindo dum won le leedi meden di hani wirfitrade le nokko kede ko hali do hen do faccitango Muhammadou Samaseku
un parti qui soutient
fedde amende fedde jiddo president Amadou Toumani Touré warta le leedi ndi miden mila wiide wakkat yottike de bibbe leedi Mali ndi kani dewrude e tamondirde juude salla eden denta hebande dabare tidallaaji leedi men ndi hewti en baawi wadde kaldal e kawral hakkunde amen e yimbeele jonka bodde ko dum saabi enen e koye amen dewrata salla leedi men ndi ana beeda yideede e hirede kambare dum min jabbi minen e yimbeele laamun denta salla leedi men Mali ana heddo ngotiri ngadan noddali fawde e kala laami be non leedi ndi yimbele Modibo Keita Moussa Traoré Amadou Toumani Touré warde yimbele Alpha Oumar Konari e Ibrahim Boubacar Keita fayottade e Jonkunda Traoré sabi kanko dun o haltinama no leydi ni bangal lam hakundejo ciagal gal dewral yela amen minan yimbele Amadou Toumani Touré e odo lamu mo son excellence Ibrahim Boubacar Keita wada dabare no sakkige mako president kiddo leydi ndi Amadou Toumani Touré
wartata l'ancien président de la République Amadou Toumani Touré
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabe njurne den jeewe yellodo ne le reso ngaji den puddira nokko noddirteedo direbe kolliti wiide yimbele nayon jo en kaborde kany en jeso nanno nokko noddirteedo garba koyira idum leey laamu direedo woddiri dire ko yaata kilo ngaji 85 kanko don dogotoro ngodo to holliti wiide sa jeewi kobe naati le odo nokko kobe keli dum wono hono pharmacie mobe tawitobe jaadi kala podde le fuude be tawitol se wuruta ngardan faado segudo ko yata janginobe temedi do gombe le gallure segunde holitawe do wakkati jodo kambe gonti e waddi ton kawrital mabbe wattu jono faado tuttindire han hakkilaji nobe kaani lanmirade kabaru hejo gondeji mabbe dum non sisilmo be tuubi wattu jono le majjundu ko be ngadi kawrital gal ko mo fu holli hono tidalaji di joggi sa no wara faa winde leso ngayi mudu indi faa nata ni classi lanni bo wodo golle dum wono kappo goddo to seguto o se wuruta garanti miniren faado kuccalo do be kolliti wido sukabe didon goto fu goto mudan baara duubi sappo goddo do duubi mudan baara duubi sappo e go wolita werbe wurito seguto e be gandino yaade kuccalo ko jittino kuccalo ko den policeere wonde tonde nangibe so hokkibe on suudu humino kabaru yirwere sukabe galleji kanya fa yotto yorobe le majju wakkati jonne be gondi fene dabare faabe jey yalla hono be kan yirfitira to wurito do wono seguno be kolliti wido se kra do kante nyalom hande kabaruji meden di kawliti di witta fa hande kedde heda hono andirdon no do e seeda yowtere meden de ana wodi